Buno bubaka bwabo abayambi abantu ne babefulira ekisa kirungi nnyo nnyo n'abatajjukira bakikutamya. Ekisa kirungi nnyo naye maama kisudde bangi miteru omuntu wa wano tayambika abalina ekisa bangi ne bakivaako ne bakiwummula nga bamaze kufuna na byundu mu mugongo mbalugera ati akabwa keweeyolera ke kakuluma entega naawe ogiroyola naye ffe kye tulinze zenduru oyo omanye nti si byangu mukwana abantu bakowa abantu yambanga mama bakyuka
ebiwundu bafunawo bingi
abalina ekisa bonna bakowa
ebiwundu bafunawo bingi nnyo
bawo be bayamba babefulira
ebiwundu bafunawo bingi nnyo
mu kisa kyabwe ge maziga ge bakaba
ebiwundu bafunawo bingi nnyo
ekigambo kwefuula ekintu kwerabira
ebiwundu bafunawo
abantu bakyuka
ebiwundu bafuna mu bingi nnyo
omuntu gw'osanze ng'adooba nopangapanga mukole naye laba bw'akyuka n'akufuukira engo abalemeddwa emirimu bangi ng'eyamulemesa yeyamwereetera bangi mufubye ennyokola ekisa ku komerero ne mufunamu abalina ekisa bonna bakowa
ebiwundu bafunamu bingi nnyo
bawo be bayamba babefulira
ebiwundu bafunamu bingi nnyo
mu kisa kyabwe ge maziga ge bakaba
ebiwundu bafunamu bingi nnyo
ekigambo kwefuula ekintu kwerabira
ebiwundu bafunamu bingi nnyo
ekyo bw'olaba abantu bakyuka
ebiwundu bafunamu bingi nnyo
Omunene wa peuyo bakusutotero bamalire